Hii si ngoma utiaji, hii ni ngoma utahitaji. Ngoma ya uhai kwa wahenga wa saa hii. Na kaa itakuuma, itabidi umekubali. Please usinikashif, kwa sababu leta itakuwa mahitaji. Niki look back, nakumbuka wahenga na wahenguzi. Walisema mke si nguo, lakini nguo ni mke. To be more specific, kwa watu hawajui kilami, namaanisha clothes enhances women's beauty, but it's not of itself more important than a woman. Nikicheki life tunaishi, naona mademu wanabeba ufala sana. Sisemi ati wako perfect, but sioni essence ya kuraise hand, kupiga demu, yet yeye ndio amekubeba miezi tisa, na bado in future atakubebea mtoi miezi tisa. Najua kuna watu hii message haita wabamba, nyini victims, ama mnaona nimekuwa mblena. But angalia vile wo feel, mzazi wako akipashwa, ama akipigwa na mzae pale home, juu ya maishu zao. Acha ni switch script. Kuna wale mavijana wanacheza madem, kuna haja gani usuke dem, umshabe, then kesho humdai. Let's stop playing with women feelings, na akipata boli yako, unamruka. Yetu ndio striker, bao zote ulifunga. Post wazi bila neti, nikaa mwizi na kibeti, tusha jiseti, vijana employer ni mhindi, ule wa betin. And still stressing, please Jah, give us blessing. Okay, enough to your deadbeat dads. This one goes to you slaying moms, yani wale wa Kilimani moms, wakoro wanadhani zari ndiye goal 34 baby daddies and still single. Are you serious? Kumaanisha we humangoro, kwani hauna roho? Ndio maana percentage ya virusi iko forward ever backward never. Si hii ndio school moto? Ama ni moto? Mnafunza nini watoto na hizo kuuma zenyu moto?